Iyi mwumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindu basuhuza kandi mbibutsa yuko radio ijwi ry'America mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mu Burundi ni mujye ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 ijoro. Mushobora kandi kudukurikira ubu ngubu no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'America.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa Mutabu watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero. Kiliziya Gatolika yavuzweho byinshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, bamwe bati ubwayo yagize uruhare muri Jenoside, abantu b'abakozi bayo nk'abapadiri bayigizemo uruhare, ababikira hari n'abagiye mu nkiko barakatirwa. Ariko Kiliziya mu 2016 iza gusaba imbabazi, yisabira imbabazi abakristu bose bagize uruhare muri aya mahano. No mu 2017 umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco, icyo gihe yari yakiriye President Kagame, yatakambiye Imana ayisaba imbabazi z'ibyaha n'amakosa ya Kiliziya n'abayoboke bayo barimo abasaserdoti, abagabo n'abagore bakora umurimo wa Kiliziya baganjwe n'urwango n'urugomo bateshuka ku butumwa bwabo bwo kogeza ivanjiri. Imyaka 25 rero irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Ni uruhe ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda no mu Rwanda? Nibyo tuganiraho uyu munsi. Umutumirwa ni Padiri Gasana Vincent, umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu. Simbatindiye, mureke mubazanire. Padiri Vincent, urahura komeye.
Karame, urakomeye Kamirindi.
Uraho neza rwose.
Yego.
Ndagushimiye cyane uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire ku ruhare rwa Kiliziya mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Ariko rero nasomye kuri site y'inama y'Abepiskopi b'u Rwanda, mbona ko mu bihumbi 2015 Abanyarwanda 45% ni ukuvuga hafi 46% bari abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Ariko hari umuntu witwa Muramutsa Gaston watwandikiye kuri Facebook ya VOA radio yacu, atahubwo gye nsanga Kiliziya Gatolika ifite abayoboke 99%. Ubwo ngubwo abayoboke ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda ni bangahe koko?
Murakoze. Abayoboke ba Kiliziya Gatolika basa nkaho ari icya kabiri cy'Abanyarwanda. Ubwo bari hagati ya 50% na 52%. Ubu ngubu.
Ubwo rero Gaston Muramutsa uramushubije ntabwo ari 99%.
Keretse niba bariramo n'amatorero yandi
y'abakirisitu,
ntabwo baba ari abakatolika.
Ubwo ariko twaba duteshutseho gatoya. Ariko koko se buriya abakirisitu bashobora kuba bangana na 99% mu Rwanda? Abakristo bose?
Abakristo ntabwo bageraho.
Ntabwo bageraho. Nduva baba ari benshi cyane.
Tu kwavuga ko bari nko muri 80%.
Ibyo ni byo byose Kiliziya Gatolika niyo ifite abayoboke benshi n'ibindi byinshi irusha andi matorero ndetse n'indi miryango ya societe civile. Ni ukuvuga ko ijwi ryayo rigera ku bantu benshi rigera kure mu banyarwanda ndetse rikabakora no ku mutima none ubwo ngubwo urugendo mwari mwaratangiye rw'ubumwe n'ubwiyunge mu 2015 rwagombaga kumara imyaka 3 ubu ngubu rwavuyemo uhe musaruro dufate nk'ingere byiri zikomeye
mu byukuri aho ubwo rugendo rwatangiranye mu mwaka wa 2016 17 yari imyaka 3 ni urugendo rw'imyaka 3 buri mwaka wari ufite icyo rugenewe 2016 wari umwaka w'impuhwe z'Imana ni ukuvuga rero ko muri uwo mwaka kiliziya yibanze ku bikorwa by'impuhwe gusaba imbabazi kuzitanga ibyo ngibyo ikabitoza abayoboke n'abatari bo abaturage b'iki gihugu ukwaka rero wa 2016 wari ugenewe icyo ngicyo noneho 2017 waje ari umwaka wo kwitegura yubire y'ubusaseridoti hashize imyaka 100 umusaseridoti wa mbere abonetse ubwo bari babiri babonetse muri iki gihugu
ni mu 1917 mu kwa 10 ku itariki ya 7 abo basaseridoti ba mbere na mbere b'abanyarwanda ni Baridazari Gafuku wizaza na Donald Reberaho wisave
nibyo rwose
bitabye Imana muri 58 1926 Imana ibakire
yego yego
nuko komeza
2018 rero wari umwaka udasanzwe ubwiyunge urumva ko byose ari biganisha mu by'ukuri kuri ubwo bwiyunge n'uwo nguwo navuze w'ubusaseridoti kwikebuka nk'abashumba baragiriye Imana muri iki gihugu nubwo twari mu byo kwitegura iyo sabukuru mu by'ukuri kwari ukureba uruhare twagize mu byiza ariko n'ibibi byabayeho bikaba byagira inzira yabyo byumvikanamo no kubisabira imbabazi
ni ukuvuga kiliziya ubwayo yari isuzumye kugira ngo yikubite icyuhagiro
mu rwego rw'abitwa abayobozi bayo abapadiri ubwo n'abepiskopi nuko
none se nimba atari ibanga nk'abasaseridoti abazwi n'ab'inkiko zakurikiranye ziranabakatira abo ngabo hari imanza mu kiliziya ubwayo canonique mwakoze
ni ukuvuga ko mu rwego rwa mategeko ya kiliziya ari ukureba icyakorwa cyakorerwa abo ngabo nubwo ubungubu nta myanzuro irafatwa ariko byarasuzumwe mu biganiro abandi abapadiri bavuga icyo babitekerezaho icyo batekereza kuri bagenzi babo bateshejwe ku nshingano nubwo tuvuga tuti mu rwego rw'amategeko barahanwe amategeko ya leta amategeko ya kiliziya nayo abafite indi ntera agomba kubateza cyane cyane yo kubafasha niba ari abafunguwe barangije ibihano byabo bakaba bafite uko bafashwa
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga n'uruhe ruhare rwa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nicyo tuganiraho na Padiri Gasana Vicente ni umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu Padi iki kiganiro ubundi ni cya rubanda ntabwo ari cyawe nanjye twenyine ngo tukiharire niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire William na Abraham maze uze kubasubiriza rimwe ndabasaba kubaza utubazo tugufiya kuko nabonye abantu benshi bashaka kuza muri iki kiganiro duhere rero kuri William we
karame karame
wiriwe neza akabazo kagufi
yego
cyangwa se igitekerezo kigufi
yego
umwanya ni uwawe
hari cyo padre
mm.
ndabishima ndashima intambwe kiriza gatulika igende itera muri iki kintu kimwe n'ubwinyinde nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ariko nanone ntago nemeranya nayo ne cyane kubera ko hari ugusaba imbabazi mu masengesho kubera ko ntekereza ko wenda hari abantu bamwe basengera muri gatulika ndavuga bakise ku icumu hari n'abadasengera muri kiriziya ya gatulika reka twemere ko ibyo bikorwa muri kiriziya mu maparuwase n'amasantarari ariko hari abadasengera muri kiriziya ya gatulika nabo bakeneye kumva icyo kiriziya ya gatulika bivugaho niyo mpamvu ngiye ku gitekerezo cyanjye numva kiriziya ya gatulika yakwerura mu banyarwanda ikabivuga ku mugaragaro igasaba imbabazi kubwo abihaye imana kubwo bari bagize muri genocide kugira ngo na wa muntu utajya mu idini reka twemere ko mu masengesho yabo harimo no kwicuza ibyo byaha ariko numva igikorwa cyajya hanze
ariko William we ntaguciye mu ijambo kandi ntanashubirije Padiri Gasana imbabazi kiliziya gatolika y'u Rwanda yarazisabye mu 2016 araza kubikwibwirira urakoze rero reka duhe ijambo na Abraham
yego murakoze cyane
bambwiye yuko Abraham telefone yacitse noneho dufate Melkiade we
halo
wiriwe neza
niriwe
akabazo kagufi ya cyangwa igitekerezo kigufi
ndabumva ariko ndiko ndabumva
wiriwe neza akabazo cyangwa se icyiyumviro kigufi
kubitanye uko ariko ntabwo mfite neza ibyo kwavuga sinsumusubizamo
oya urakoze Melchiade we ubwo ntabwo wasomye kuri Facebook ikiganiro turimo nta nubwo wagikurikiye tugitangira urakoze tuzaguhamagara ubutaha
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda Padiri Gasana William rero wamwumvise ntabwo nagushubirije
namwumvise ibyo yabazaga ati ko abantu bose atari aba kiliziya gatolika izo mbabazi nta bundi buryo zasabwa ku buryo zagera kuri buri wese n'usengera ahandi izo zasabwe ryari ubundi ntabwo yakurikiye neza ariko kiliziya izo mbabazi nta gihita zisabye guhera mu 2000 dukora yubire y'imyaka 2000 ubukristu buje bugeze ku isi n'imyaka 100 bugeze mu Rwanda bimbaza izo sabukuru zombi kuri Stade Amahoro habereye ibirori bikomeye n'umwa papa yari yaje n'umwa papa ni ukuvuga uwo yohereje yatumye ibyo birori yari Cardinal Cegara icyo gihe ngira ngo n'ubaracyariho imbabazi zarasabwe ku buryo bwumvikana uretse ko icyo gihe hari hakiri ibitekerezo bikomeye cyane byo kurwanya byo kumva nabi kiliziya icyo gihe rwose zarasabwe zirongera mu 2001 dusoza uwo mwaka kuko yubire yabaye mu 2002 ariko tusoza neza mu 2001 itavaho paruwasi ya mbere yatangiriye zimwe zarasabwe no mu 2000 nk'uko wabivuze na 15 iyo habonetse uburyo zirasabwa ariko mu by'ukuri no kuvuga ko dusaba imbabazi yenda ni ukubera ko hari abantu bibwira ko kiliziya ariyo gatolika niyo yakosheje cyane yenda kubera uruhare yari ifite muri sosiyete ariko ibyaha byo mu Rwanda institution zose zaratsinzwe n'uko yo ibikora kubera ko nyine ifite abayoboke benshi kandi ikaba ifite n'uko kwiyumvisha ko uruhare rwayo muri sosiyete rukomeye kandi ibwira benshi
ni ukuvuga rero mu magambo makeya n'abatari abayoboke ba kiliziya gatolika mu by'ukuri imbabazi zagombye kuba zarabageze barazumvise ko kiliziya gatolika yazisabye n'ubwo batayirimo
barazumva barazumva cyane cyane ko bibereye mu rubuga national no kuvuga ku rwego rw'igihugu nda batara pratika ariko ngira ngo radio zirabitangaza aba iminsi mikuru nk'iyo kuburyo abantu bose ndetse na televiziyo abantu bose barabyumva bakamenya ko hari icyabaye kigiye muri iyo nzira y'ubwiyunge yo gusaba imbabazi.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi kubw'Imana. Kubw'Imana we kubw'Imana kubw'ima reka sinzi aho yagiye. Ijwi rya Amerika twikomereze. Ariko se padi ko gusaba imbabazi atari byo byonyine niko nibwira si byo byonyine byo gufasha abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge kubugarura mbese ibindi mukora ni ibihe ubu ngubu?
Urakoze nuko ariho wari watangiriye umbaza ubundi ibikorwa kiza yakoze ni byinshi cyane guhera muri iriya myaka jenoside yari gihagarikwa kidakoze ibintu byinshi tugira mbikurondoreye sinzi ko nabirangiza ariko nakubwira ko icya mbere kihutirwaga kwari ugusana ibyangijwe no komora ibikomere. Ibyo bintu yarabikoze cyane mu myaka nk'itatu ya mbere yakurikiye jenoside kwita ku bantu bakomerekejwe muri jenoside n'intambara yari yarabanje no gusana ibyangijwe. Uzi ko ibintu byinshi byarangiritse cyane ari amashuri ari amavuriro abantu badafite ahantu bajya n'insengero ibyo byose rero yabaye imyaka yo kugira ngo basane ibyo byose byangijwe no gufasha abantu bari mu kangaratete kongera kubaho bumva ko bari ubuzima bushoboka. Rero byabaye navuga cyane cyane nanone sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko muri iriya myaka nakubwiraga ya yubire y'imyaka 120 cy'ubukristu habayeho sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko ku buryo muri buri diyoseze muri buri paruwasi muri buri kujyana kugeza n'ibyo twita imiryango remezo ubu ngubu yagiyeho iki gihe habaye urubuga ruhawe abakirisitu kugira ngo bavuge ibyabaye akaga kabaye muri iki gihugu babiganireho bavuge ku kibazo cy'amoko cyagiteye ingaruka cyazanye ibyo byose byaraganiwe muri iyo sinode. Sinode ni ukuvuga ngo tugendere hamwe mu rugendo kiriziya yari yihaye kugira ngo mu myaka itatu baratangiye muri 1998 ubwo ni ukugira ngo 1998-1999 2000 bari bafite gahunda zo guhurira mu biganiro abantu bakigaya bakavuga ibintu uko babizi uko babibonye. Icyo ni igikorwa gikomeye cyakwiriye mu gihugu hose muri kiriziya ariko hari n'ibindi byagiye biba hagiye haba nk'inama nini zitanga urubuga runini tugahuriramo abantu bakiriza bagahuriramo n'abantu ba politike bagatanga ibiganiro ku mateka ku bintu barega kiriziya ari ibyo yakoze ari n'ibyo itakoze byose habaho icyo kintu cy'ibiganiro cyarabaye mu 2004 hashize imyaka 10 jenoside ibaye ariko hagiye haba n'ibiganiro mpuzamahanga byagiye byitabirwa n'ibihugu byagize ibibazo bijya gusa n'ibyacu nk'Ubudage Afurika y'Epfo ibyo bihugu byaje muri iyo nama bigatanga uko nabo ubunararibonye muri ibyo byose by'amacakubiri yagiye aranga abantu. Hariho rero n'ibindi byerekeranye n'inkiko gacaca. Mu nkiko gacaca twagize uruhare rukomeye hamwe n'abandi sosiyete sivile kandi n'abepiskopi bashishikariza abantu bitabira gacaca babisha ko ukuri ariko kuzafasha iki gihugu kuva mungora ni charimo besinza inzani kwenye zari zo kuba shikaza no kuba kumbi charimo hari n'abayobozi igikwiye muri zo gacaca
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa Padiri Gasana Vicente umunyamabanga wa komisiyo y'Episkopi b'u Rwanda ishinzwe amahoro n'ubutabera ku rwego rw'igihugu turaganira ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu rwego rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda dore ko hashize imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi ibaye ibyabaye rero kuri Kiliziya nabyo tugenda tubikomozaho gake gakeye ntabwo twabigarukaho byo ni byinshi noneho kuri telefone duhamagare Louis Michel na naye abagabo dohere kuri Louis Michel Louis Michel
uraho Thomas we
uraho urakomeye
narindaho
akabazo kagufi ya cyangwa igitekerezo kigufi
kagufi cyane
yee
ndagira ngo bansurize padi hadi mapadi ayo ngo waze abantu benshi bari bazi ko abapadiri abapadiri namwe muri abantu ntabwo muri imana muri abantu ariko mugakorera imana ariko padi ibintu byawe mu Rwanda kabaga mu munwa ariko kugeza ubu ngubu n'ubu ngubu hari abantu bakiri hanze babikoze rwose bigikurikirana mbega nabwo birashoboka ko hari abapadiri banyu bashobora kuba bari hanze ariko bakaba baratse n'abakoze ibintu mbe padi ubu murakora iki kugira ngo abapadiri nabo hari ikintu mukora kugira ngo abapadiri nabo baboneke banyure imbere y'amategeko nabo bahanwe mbese padi nawe narumvise ko ngo mfite urukiko hariya rushobora kuba ruri Roma rwa Kiliziya Gatolika mbega abataje mu Rwanda ubwanyu mushobora kuba mwakora ku buryo abo bapadiri koko niba bahari bajya imbere ya urukiko rwa Kiliziya Gatolika nabo bagakanirwa urakwiye urakoze padi urakoze Toma
ye Louis Michel nawe urakoze padi buretse tubaze na ay'abagabo nawe nimba afite akabazo cyangwa se igitekerezo kigufiya hanyuma basubirize rimwe na y'abagabo
sabwe
wiriwe neza
naro neza
ye akabazo cyangwa icyumviro kigufi ariko
ego murakoze niko niko mu ijambo jewe muri make icyo narico nagira mvuge jewe ndiko ndiko ndavuga ko abo bantu bavuga cyane cyane ku bayoboke ba Ekleziya na cyane cyane ko abapadiri bavuga yuko ngira ngo barakoze ibintu by'abanyabwoko mu Rwanda icyo mbona muri make abapadiri nimba nabo nyine barabigiyemo cyane urumenga wakoze ikosa yorihanirwa tera niba nabo ngo muri make narumvise yuko na cyane cyane Ekleziya ntiyasabye imbabazi jewe icyo mvuga umurazi yuko usabye imbabazi azigirirwa jewe mvuga yuko muri make leta y'u Rwanda yoraba ikabagira ikigongo na cyane cyane abapadiri imitwa yuko bakoze iyo nyabwoko muri make ni kanagira mvuge
ye urakoze nayo abagabo
yego nawe murakoze kunyakira
padi Louis Michel rero na y'abagabo na y'abagabo ni umurundi ubwo rero wabasubiriza hamwe
Louis Michel rero arifuza kumenya iki igikorwa kugira ngo abapadiri bahungiye hanze Kiliziya igire uko ibahana urabizi ko ibintu byabaye iwacu hano mu Rwanda hari abaregwa kandi banabeshyerwa ni ukuvuga ngo hagomba kubaho nabo ubucamanza bw'ibihugu bikemeza ko uwo muntu koko ari umunyabyaha ntabwo kizapfa kuvuga ngo uriya ni umunyabyaha reka tumuhane kuko nishinzwe gukurikirana umuntu mu bintu yakoze itabizi nk'uko hari inzego zishinzwe kubikurikirana kuri Louis Michel rero abo bantu bari hanze bashinzwa nande niba igihugu kibashinja nikibafate cyangwa se kibwire ikindi gihugu barimo kibafate kibacira urubanza noneho kiza nayo n'ibyo byaha kuko yabikoze mu buryo bw'amategeko agenga ubukristu ifite uko imuha yamuhana ariko se ntuzi ko hari n'ababurana bagatsinda niba rero hari abatsinda ntabwo twahita tuvuga ngo tumuhamije natwe icyaha ntaranze bagaragaze icyo yakoze kuko kenshi nabo bapadiri bavuga ntabwo bari tuvuge mu kuvuga ngo bafashe imihoro bagira bate yena ni nk'ingengabitekerezo bari bafite abantu bakaba barayumva barayibumvanye ibyo rero ntabwo kirize yigendamo yitonze kugira ngo ibanze ye kubangamira nubwo butabera busanzwe muba mu bibugo.
Yabajije ariko urukiko rwa kiriziya ubwaryo ubwarwo yavuze ko ruri Roma rwo nta kintu usibye ko
urukiko rwa kiriziya rucimanza kubaruregeye. Niba rero nta waruregeye kiriziya ntabwo yacubanza. Ahubwo ngo niba yumva ko hari ibyaha bakoze bigomba no kujya muri urwo rwego naruregere noneho abacamanza ba kiriziya nabo bazasuzuma.
Ariko dusubiye inyuma gatoya kuko Louis Michel aravuga ko ruri i Roma ariko ntabwo ari honyine gusa hari kubera ko episkopi muri diyoseze ye mu bubasha n'uburenganzira afite harimo n'ubw'ubucamanza. Ni ukuvuga rero afite uburyo afite urukiko no mu Rwanda hari umwe episkopi ushinzwe urukiko rwa kiriziya nimba ntibeshye. Ahangaha wasobanurira abantu gute cyane cyane nyine Louis Michel uvuga yuko ruri Roma gusa?
Ntabwo ruri Roma gusa, rw'i Roma n'urwo hejuru. Ahubwo ibihugu byose bigirizwa inkiko mu rwego rwa kiriziya. Ubu hano mu Rwanda dufite urukiko narwo rukorera ku rwego rw'inama y'abepiskopi ruhuriweho n'abepiskopi bose bo mu Rwanda. Icyo umwepiskopi akora, umwepiskopi ntabwo ari umucamanza. Umwepiskopi niwe ushyiraho urwo rukiko agashyiramo aba inzobere mu by'amategeko ya kiriziya. We ni nk'umuyobozi wabo, ariko iyo byageze mu rukiko abashinzwe guca imanza barazica.
Ubwo rero
mu kuvuga ngo hano urukiko rw'igihugu ni rumwe, twebwe urwamere rw'iremezo ruri hano i Kigali.
Yego,
hagakurikiraho urundi rwa kabiri ku rwego rwa kabiri ruba igitega mu Burundi.
Aha.
Ni ukuvuga ngo bigenda bigira inzego kuzageza kuri urwo rw'i Roma.
Ubwo rero Louis Michel nimba yumva neza nk'uko Padiri Gasana umaze kubivuga, aramutse hari umupadiri yumva ufite akekaho mbese icyaha, yazaho ngaho i Kigali ku nama y'abepiskopi au ku cyicaro cy'inama y'abepiskopi agatanga ikirego?
Yagitanga. Kandi nakubwiye ko ahanini na leta nayo yabanje kubashyira mu kubashyiraho urubanza. Icyo gihe iyo leta uruhande rwayo rwarangiye, umuntu akaba yaza akaregera urukiko rwa kiriziya bahasuzuma bakareba ibyo byaha bamurega none akaburana, akaba yahanwa mu buryo bukurikije amategeko ya kiriziya.
Sinzi nibyo n'ay'abagabo yavuze igitekerezo yatanze, hari icyo wakivugaho?
Ay'abagabo we ngira ngo ni nko kunganira igitekerezo bavugaga ko usabye imbabazi azihabwa. Tusabye imbabazi azihabwa, ati niba nabo bantu bakiriziya barasabye imbabazi birakwiye ko aba babumvise bazisaba bababarira nk'uko bababarira n'undi wese ubasabye imbabazi uko yabizanye. Sinzi niba harimo ikibazo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko rero ndasaba abo turi kuganira ngo bibande cyane ku byo Kiliziya Katolika ikora kugira ngo ubwiyunge n'ubumwe bigaruke mu Banyarwanda. Ibyabaye byarabaye, insanganyamatsiko y'uyu munsi naho ngaho uruhare rwa Kiliziya mu kugarura ubumwe n'amahoro mu Rwanda. Tuba ari byo twibandaho mwo kagira imana mu nshuti z'Ijwi rya Amerika. Kandi mbibutse yuko umutumirwa ari umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro, Padiri Gasana Vicente. Kuri telefone dufite Matilda. Matilda, urakomeye? None ufite akabazo cyangwa se igitekerezo? Urashaka gusura Kiliziya Katolika? Kuyishimira.
Biragaragara ko mu Rwanda
Ese wavugiye muri telefone neza ko tutakumva neza. Yego komeza.
Ya gisaye nini mukwanisha abanyarwanda. Kujya tubumva bagiye mu magereza atandukanye tukumva aho bagiye guhuza imiryango yakorewe jenoside niyo yayikoze ukumva ko habayeho kwiyunga kandi biragaragara ko byatanze umusaruro bakagira amatsinda bafashirizamo abakoze jenoside n'abayikorewe ukabona ko ari umusanzu mwiza batanze mu gihugu barakoze cyane.
Ye Matilda urakoze nawe.
Yego murakoze nawe.
Ye Padiri Gasana
Karame
ibyo Matilda avuze ushobora gusobanura kurushaho ayo matsinda yo kuganiriramo gusura abantu muri za gereza guhuza imiryango y'abarokotse n'aba n'imiryango y'abakekwaho ko bakoze jenoside wasobanura kurushaho.
Yenda shimira Matilda ko ibyo bintu abibona kandi akaba bivuze. Urebye muri Kiliziya Gatolika tugira no mu rwego rw'iyi komisiyo nubwo bibera n'ahandi muri iyi komisiyo y'ubutabera n'amahoro tuyigira ku rwego rw'igihugu tukayigira ku nzego mu madiyosezi yose. Ibikorwa rero biberayo ni ibyo mu by'ukuri kugerageza kubanisha nk'uko Matilda yabivugaga kubanisha abantu no n'isanamitima. Isanamitima ni ukuvuga ibikorwa bakora bituma bariya bose bakomeretse mu mutima kubera jenoside bakira nk'ubuvuzi bw'imitima. Ubwo rero gushimira koko nibyo uruhare rwo kwibanisha abanyarwanda turabikora muri iki giheho. Ndamwumvise hari za gahunda guhuza abantu bacitse ku icumu nakubwo twebwe nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu rwego rw'igihugu twagize porogaramu niyo gahunda ubwo yo kugenda hirya no hino duhuza abantu bose bari bafite aho bahuriye na gacaca. Ni ukuvuga iki hari ibyiciro nyine binyuranye hariho abo bacitse ku icumu hakabaho ngabo ba abahamya nyine abatangabuhamya ubwo bari ubwoko bubiri hari abashinja n'abashinjura ndetse n'izo nyangamugayo zacaga urubanza inyangamugayo za gacaca hakabaho imiryango y'abafite ababo bafunze hakabaho abafunguwe bemeye icyaha bagafungurwa cyangwa se abarangije ibihano abo bose urumva ko bafitanye amakimbirane ibyo ari byo byose. Tugira rero ahantu tubahuriza tukabigisha tubigisha ibyerekeye tugendeye kuri bibiliya tugendeye ku bumenyi dufite kumubanisha abantu ibyo byose tugahuza ayo makipe y'abantu amagurupe kandi ukabona bigenda bifata. Noneho rero hajemo n'ibindi biriho bigenda bifata buhoro buhoro byatangiwe na Padiri Ubaridi
yego
nawe nuko guhuza abacitse ku icumu n'ababiciye icyo ngicyo akagikora ariko mu rwego rwo kubaha inyigisho kubarera kubumvisha ibibi bakoze n'imbabazi zizatangwa aho zaba zishingiye kuzisaba ibyo byose hakaba icyo nakwita imihango celebration yo kugira ngo abo bantu bahuzwe nuba ngo wa wundi wiciwe n'ujyana wa wundi wamwiciye kumusabira imbabazi amubwira ko akwiye kongera gusubira guhabwa amasakramenti ubwo hagati aho bamara nk'amezi bigishwa basa n'abahagaritswe byerekeye mu guhabwa amasakramenti. Iyo ni ikenura bushya icyo bya Ubaridi ariko na bose mu madiyosezi ibyo bikorwa birahari byo kumenya guhuza abo bantu ubundi badashobora guhura urebye ibyabaye ibyabaye mu gihe cya jenoside.
Noneho kuri telefone dufite Ishimwe Samuel. Ishimwe
karame
akabazo cyangwa igitekerezo kigufi
kuno mbifumba rero kuri yansanganya matwa mwari mwashize kuri Facebook
yego
ubundi idini ni ikintu gikomeye cyane gishobora guhuriza hamwe abantu baba bahemukiwe cyangwa se abahemutse uruhare numva Kiliziya Gatolika yagira mu kunga abanyarwanda kubera ko n'ubundi asanzwe batwigisha ko tugomba gukundana ko tugomba gusabana imbabazi ariko hari igihe n'ubundi rimwe na rimwe abantu baba batariyumvisha agaciro k'ibyo bintu nk'abapadiri cyangwa se abasenyeri abantu mbega bafite ijambo rikomeye muri Kiliziya barakwiye kujya bafata umwanya bakaduhuriza hamwe nko ahantu nko mu rusengero nyuma yo gusenga cyangwa se mu manama abaturage bagira bakatuganiriza bakereka icyo ijambo ry'Imana ribivugaho bakereka bakosheje uburyo bakikosora kugira ngo abanyarwanda muri rusange twongere twiyumvanemo kubera ko niba bamwe barahemukiye abandi bakabicira ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ahite yifata yihuze n'undi bisaba inzira ndende abayobozi babigira muhare ariko na Kiliziya Gatolika mbona hari uruhare rukomeye yabigira kubera ko n'ubundi jenoside ijya kuba nayo yabigizemo uruhare ishobora kongera ikabigiramo uruhare abanyarwanda twongera tukiyunga
ishimwe urakoze
yego nawe murakoze
reka Padiri Gasana agira icyo avuga ku gitekerezo cyawe Padi
karame ku gitekerezo cya Ishimwe ngo nongereho ko ubundi hari urwego rw'igihugu rushinzwe ubumwe n'ubwiyunge Kiliziya Gatolika ni umwe mu bafatanyabikorwa b'iyo komisiyo cyane cyane twe komisiyo z'ubutabera n'amahoro haba ku rwego rw'igihugu no mu madiyosezi turabafatanyabikorwa b'uru rwego igihugu cyashyizeho akenshi usanga batwiyambaza kubera ko babona ibikorwa dukora bibafasha cyane ugasanga n'imibare y'abiyunga akenshi bayikura mu bo tuba twarafashije n'abatangabuhamya tugira abatangabuhamya berekana uburyo biyunze hirya no hino muri za paruwasi zacu abo ngabo rero usanga iyo porogaramu ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge y'igihugu ari nka ibegamiye kandi nabo bashingiye ku ntego zayo izo rero yavugaga ko mwenda nka misi isohotse bajya bagira bati tubahuze tubaganirize kenshi ubwo ntabwo biba bijyakunda ahubwo habaho ibyo twita inyigisho zihariye izo ariko zibaho inyigisho zihariye bakaba bagatumira abo ngabo wenda bacitse ku icumu bakabakira bakababwira uwo mugambi w'ubwiyunge no gutanga imbabazi uwo ari wo icyo uvuga icyo byaba bimaze kuko bya babohora ariko na babandi nabo bafunguwe cyangwa se n'abandi bakizito bakaba baza baba barimo bakumva ibyo biganiro bituma abantu begerana bakarushaho gufata kunga ubumwe icyo ngicyo rero yenda n'inama tugiriye hari aho bitarafata neza ariko hari n'aho biri mu by'ukuri yenda n'abapadiri ntabwo ariko bahita babyumva kimwe ariko hari henshi ubona mu maparuwasi ibyo bintu izo gahunda zirimo
Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga uruhare rwa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda umutumirwa Padiri Gasana n'umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro kuri telefone dufite Audace Audace we
Name
wiriwe neza akabazo cyangwa icyumviro kigufi
wiriwe mwiriwe
yego
uko tubizi abanyarwanda benshi hafi na 40% kwijana n'abakatolika
Padiri yatubwiye ko bari hagati ya 50% na 51%
kandi urumva sayiti zose zirimo ari abahemutse ari abahemukiwe bose barimo numva nka Kiliziya yagakwiye gushyiraho umwanya wihariye wo guhuza abo bantu ari abahemukiwe ari abahemutse bakayegerana bakaganira ndetse bikamanuka bikagera no mu miryango remezo hasi bakajya bashyiramo iyo gahunda y'uko ndetse abantu bahemutse bahemukiwe bajya bafata umwanya bakibuka bakiyunga bakajyana ibikorwa bitandukanye zibahuza.
Ese Audace utuye hehe?
Ihuye muna majeri.
Nta muryango remezo subamo?
Nkurimo.
None ibyo bintu ntabwo mujya mubikora mu muryango remezo?
Oya, ntabwo bihaba muryango remezo, barasenga bitarangiye.
Kuko padiri yatubwiye yuko ibyo uko ubivuze neza biriho, ibyo biganiro biramanuka bikagera no mu miryango remezo yabitubwiye. Mwebwe kuki mutabikora?
Inzi nimba wenda hari aho biba, ariko nko mu miryango remezo nkunda kujyamo gusengeramo ntabwo bikunda kuba birimo.
Ahari padiri yakugira inama ukuntu wazabibona cyangwa se ukanabitangiza mu miryango remezo ubamo. Audace, urakoze. Padi.
Urakoze Audace. Rero icyo yifuza mu by'ukuri namubwira ko kiriho, guhuza ibice byombi by'abo bahemutse n'abahemukiwe. Nk'ubu na manurugero ejo bundi hari paruwasi yari yazitumye yitwa Kiziguro, ni abantu basabye imbabazi, habaye umuhango wo kugira ngo basabe imbabazi abo bahemukiye.
Kiziguro ni muri diyosezi ya Byumba.
Muri Byumba. Muri Byumba nyine ni Byumba. Nanone nakubwira ibindi biberayo, ugasanga bya bintu byo kubakira batishoboye muri abo bahemutse bubakiwe n'abacitse ku icumu kubera iyo gahunda bumvise y'ubwiyunge, akaribo bubakira ababahemukiye bakabubakira inzu uko batagira aho baba. Muri ibyago byagwiriye igihugu biri ku mpande zombi, ugasanga n'abacitse ku icumu barabyumvise barimo kubakira ababahemukiye babiciye. Ibyo ngibyo biba bishingiye kuri ibyo bikorwa nka diyosezi cyangwa se paruwasi iba yarashyigikiye, bafite uko babishyigikira. Ubwo simbuze nibwo nakubwiye ibyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikora, nako komisiyo y'ubutabera n'amahoro, n'ibindi bikorwa mu nzego za Karitasi zo kumenya abo bantu. Hari ibikorerwa mu mashuri abana bigamo, mu mashuri ya Kiliziya cyane cyane, ariko n'ahandi. Hari ibiba bikorerwa muri rezidensi zo mbese za Kiliziya. Ntabwo ari ukuvuga ko komisiyo y'ubutabera n'amahoro ni imwe muri komisiyo 18
za Kiliziya.
Aho hose rero abepiskopi baba barabashinze kwita kuri icyo kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage. Ibyo bintu rero birakorwa. Hari aho yenda wongwa wavuze ati ntabwo ndabibona mu muryango remezo wacu, ntazishokera rimwe, ariko nihangane bizamugeraho.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Sylvestre. Sylvestre we,
ndakumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe, nyakubahwa. Uracyari Muyati Muhema?
Oya, ni Thomas Kamirindi.
Murakwana mu izina mu matwi mega, murakwana na mu matwi kabisa.
Ni wowe Sylvestre uba muri Uganda?
Ni jewe mba muri Uganda kabisa, wamenye kabisa.
Nuko ariko rero uri umurundi nyine, ni ukubibwira umutumire Padiri Gasana uwuriwe mbese mu magambo make.
Mu magambo make Padiri Gasana ni ukuri ntakizakiza agatererano.
Yego.
Burya abantu rero abantu n'abantu kuko ntibafite umutima nk'uw'Imana. Iyo umuntu
Imana zigira umutima, Imana igira umutima.
Imana ntishavura. Ibyo dukora ku isi yaba yashavura, ntituba tubera kuri isi. Niyiduha imvura iba yaregeje izuba hasi ikatwotsa, kandi niyo yarishyizeho. Ariko umugabo ntishobora kurishyira hasi ngo dushye. Ababi nabe bidukunda twese. Niyo n'abantu bose n'umutima w'Imana ni ukuri siyo kiba neza, niyo sinagira impinduka mbere imana yose ihindura ikabanje hasi none ibyo byaratunaniye kuko uwakugiriye nabi aho uwo mugiriye ikigongwe havamo akazikira kakaza uyu ni umwe yanyitira abantu kandi ibyo ni ibyo ku isi ko ku isi turiko turi ku rugendo turiko turagenda hasi wacu ngira ngo abahamara imyaka myinshi barabakera banowe baragiye ariko natwe dusigaye tuba abantu bamara imyaka 30 ukaba usezeye isi urumva rero turi ku rugendo si wacu none twari dukwiye kuganira ikigongwe tukazo imbere ya wa wundi yaremye isi n'ijuru akongera natwe akaturema wa mwiza atagira uko asa hari yaduhaye ni radiyo Amerika kugira ngo ababuranye bose bumvikane bahurire mu isi yakure niwe yabikoze uwaje kubikora yatava kwa Mungu yatava mu ijuru kuri Imana none rero nako abantu dukwiye kugira umutima nk'uwo Imana yaturemye tugasa nayo tukagirana ubusabazi n'ikigongwe hanyuma Imana nibyo tujyana ntituhazi tukazobimenyera tuzoje
urakoze cyane Silvestre we
nawe urakoze
ahari Padiri Gasana ashobora kugira icyo avuga ku cyiyumviro cyawe
cyiyumviro cye nagihera ahubwo kuri ibyo umubwiye uti Imana igira umutima irawugira
kandi atari umuntu
Imana igira umutima umutima buriya
Padiri kandi
hagaririye nyama kuko itagira umubiri ntiyagira umutima w'inyama ariko ifite umutima ni imvugo hamwe twabyita roho kandi Imana ni roho nsa ni roho nsa ni ukuvuga ngo ntabwo twagira umutima atari uwuduhaye ngo ntawe utanga icyo adafite rawufite cyane nk'ineza ariko bineza ntabwo ifite imitima ibiri nkatwe nicyo yavugaga abantu ntabwo dufite umutima w'ineza gusa habamo n'ibyivangamo bindi nicyo yavugaga nta kibazo numvise abajije
yatangaga gusa inama yo kugira imbabazi yaduhaga inama yo kugira imbabazi no kuzitanga
yego
ijwi ry'Amerika noneho duhe ijambo Patrick we
salami
wiriwe neza
wiriwe
akabazo cyangwa igitekerezo
kama wese ikibazo nagiraga ngo mbaze bo mu gihe cya jenoside hari abatutsi nyine bahungiraga muri za kiliziya bazi ko bagiye mu ikiriro ariko nyine hakaba noneho twahita nko mu irimbukiro nk'icyo gihe wenda kiliziya gatolika ubu ngubu wenda igira ibivugaho iki cyangwa se wenda tubare ko uhagarariye gatolika wenda twabara wenda ko tubare wenda kano kanya ko yaba ari nkaho uhagarariye nk'andi madini yose wenda icyo gihe wenda bo babivugaho iki
ngo uhagarariye amadini yose
niko njye nayibara nk'aka kanya wenda kuko
dufite oya rwose kwa mutubye ku rwego rwa kiliziya gatolika gusa
ntacyo reka wenda tubare ko ari ku rwego rwa katolika wenda ku rwego rwa katolika bo wagira babivugaho iki babivugaho iki
urakoze Patrick we padi musubize rero
arakoze kubaza atyo hari benshi babivuga bibaza ndetse hari n'abagiye bavuga ngo ntibazasubira mu kiliziya kubera ko abantu bashiriyemo mbere ari kubigenda bishira icyo umuntu yabivugaho cya mbere ni ukubanza gukosora abibwira ko kuba baraguye mu kiliziya nabyo kiliziya bifitemo uruhare kiliziya abahungiyeyo ni nko wahungiye iwawe bakahamwicira ntabwo waba ari wowe umwishe ahubwo ababoshyaga kujya mu kiliziya bafite indi migambi abo ngabo bo koko bariho babayeho kandi sinavuga ko ari kiliziya bava mu muzi wanjye babiciremo aho rero bakunda kubyitiranya kugwamo ari benshi hari abaguye mu kiliziya abaguye kuri komine hari abaguye hehe aho umuntu yahungiraga mbere kiliziya bayihungiragamo bakaharokokera kuko abantu bari bagitinya Imana n'inzu zayo ariko nyuma muri jenoside umuntu abona byarahindutse
abahungiyemo batewemo za grenade ni ikintu nariko muri muca nakwita ibintu byo kogeza amakuru kuvuga ngo berekane ko kiriza yakojeje ugasanga abantu bavuga ngo niyo yaboheje kujyamo ngo babiciremo kuko kiriza buriya yarababaye kubona insengero zayo zihinduka amarimbi ni byinshi bagiye bahungirayo kuko bari bazi ko mu kiriziya nta muntu wahicira undi ugasanga rero byarahindutse
cyari ikintu cyitwa sacré ikintu mu kinyarwanda sinzi ukuntu umuntu yacyita
ikintu gitagatifu niko tuvuga ko utapfa kuhakorera ibyo ubonye ariko rero abantu basaga n'abari umwanda niko basigaye bavuga berekana ko nta maze n'ibintu byo n'imyenda y'abapadiri barambaraga inkongoro bagasukamo ibyo babonye bakanyweramo inkongoro za misa ibyo bintu se ni padiri wabyoshya abantu ngo ntibabikore niba hari n'uwaba yarabikoze akaboshya ngo bajyeyo cyokora hari uwo bavuga ngo yaba hari ngo kiriziya ngo yoyeje abavite za katedrali barayihanura ngo yicire abantu barimo bashiriremo
aho ngaho si inyange
inyange ariko ibyo njye mbona ari nka egisebusiyo ntabwo byabaye ntabwo bavuga ko byari mu rwanda rwose ariko muri mu bapadiri ku buryo wakumva ko abantu baza kwicirwa mu kiriziya ariko abantu b'abategetsi bo baraboshyaga bazi ko ariko bari mu bicire nyine
ese tugarutse kuri icyo kintu cy'igitagatifu ikintu gitagatifu ubu ngubu muri uru rugendo rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda icyo kintu gitagatifu ikintu cya kirazira mubona bigaruka
kirazira ntagitabayeho
ariko mu magambo
ariko abemera kirazira bakanakurikiza bakemera ko ko icyo yita ko kizira kizira nibo amagambo n'ingiro ntabwo ariko bavuga ngo birahura icyo kintu gitagatifu rero bavugaga niki cyubatswe nka mbere ubu urumva abantu kera batinyaga ibintu bitagatifu koko kubitesha agaciro uko wabonye ariko igihe cya jenoside ubona ko byari byayoberanye niyo mpamvu ubungubu muri gahunda z'igihugu harimo ibyo bise ngo kirazira za kirazira umuco na kirazira izi byose bashatse kubigarura kubera ko abantu barenze imiziro muri gahunda ya leta birimo ariko njye nashaka kuvuga ko n'ubundi n'amategeko y'imana se si za kirazira ubundi igitagatifu cya mbere ni ubuzima bw'abantu iyo rero utacyubaha ubuzima bw'abantu nibyo wita kirazira ububeshye kubaha ubuzima nicyo kintu sakere cya mbere gitagatifu umuntu wese yagombye kubaha ariko si meze haba ari nino haba ari niyo muri ubuzima ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyubashywe babwubaha iyo hari inyungu babifitemo zaba rero ari ntazo nuko niba hari ibyo mupfa ubuzima bukaba butaye agaciro niba hari ibyo mushakaho kumwambura ukamutesha ukamwaka ubuzima ibitagatifu rero bibaho cyane twavuga ibitagatifu kubera ko bikora imirimo y'imana ariko n'ubwo buzima umuntu wari mu ishusho ry'imana niwe mutagatifu wa mbere
none se nyine ko abanyarwanda twari twarabitakaje ibyo ngibyo ubu birimo biragaruka mu mitima yacu mubona bigaruka mu mitima yacu tukumva ibyo ari byo
ndumva ko kugaruka iyo ibyo bintu by'intambara n'amakimbirane bigenda bishira umuntu yavuga ko hari ikigenda gihinduka mu myumvire y'abantu erega burya ibyo bita egisperiyanse ubunararibonye nabwo burigisha ubu abanyarwanda uko bameze kumva ko wamushora mu bintu nka biriya ababyumva benshi ntabwo wabona ko babyitabira bumvise ikibi cyacyo ariko kwemeza ko koko ariko byagenda biterwa n'icyo bamushukishije
Nukumufatiraho yoroshye.
Eh?
Umuntu kumushuka no kumufatiraho yoroshye.
Eh, aho yoroshye n'inyungu abonamo. Mhm. Ariko rero ubundi bira bintu byagombye kutwigisha ko no kwica umuntu ntakikuramo nta ababigize nabo babonye ko ntacyo bimaze. Nacyo tubibutse n'ese uwishe umuntu akabwira abandi kumwica ari hehe byamumariye iki. Ariko rero izo ntege nke z'abantu bikunda bagakunda ibyabo birahari biracyahari ntawavuga ngo uyu munsi zashira. Ariko tuwo murimo dufite wo kwenyegeza ibyo bitekerezo byiza kugira ngo bashobora kumva bumve na leta kandi nibyo indangagaciro na kirazira nibyo ubona ifite itorero ryitaho kugira ngo barebe abo bantu bandujwe n'iyo mibereho yo kwicana bakira nko kugabagangaho rurebye.
Ijwi rya Amerika, turaganira na Padiri Gasana Vincent, umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu, ku ruhare rwa Kiliziya mu buryo bwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Kuri telefone dufite David. Ndibwira ko David ari nawe udusoreza iki kiganiro kubera ko nduzi kigenda kigana ku musozo. David we.
Karame karame ndakubaho Tomate Kamirindi.
Ndi nyakubaho se ndagushimiye. Nawe uri nyakubaho ariko. Nuko akabazo cyangwa se igitekerezo kigufi ariko
ndakubita mpango. Muzuza kandi taduti Kristo yeza kuzwa.
Yego arakwishubirije rwose ni byiza.
None rero pad nari mfite akabazo cyangwa tubiri tugufi cyane. Nkavuga nti ese buriya Kiliziya tuyigeranyije nk'umuntu ufite itatu y'umuntu rwose wari ufite abana, bamwe muri abo bana bakagira uruhare mu guhungabanya ubwiyunge n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Buriya Kiliziya yo ku giti cyayo nk'umubyeyi ntabwo yaba ifite toroma yo kuba yarenze abana bagakura bakagira gute bagakora ibintu nka biriya. Ubundi Kiliziya iramutse ifite toroma ntabwo nyita ikintu nk'uko bajya babivuga, ntabwo ari byo. Iyo izakivurwa nande Kiliziya ubwayo? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ese amategeko agenga Kiliziya hari amategeko agenga uburinzi cyangwa icyubahiro kidasanzwe cy'ahantu hitiriwe inzu z'Imana? Twabonye ko abantu bubahutse cyane bakiciramo abantu bakagira gute? Ubundi ubusanzwe se iyo myumvire ya roho ayo mategeko muri Kiliziya aba yo kuvuga ngo ahantu hasengerwa ibintu bikoreshwa abantu basenga ibikoresho iki bifite amategeko abigenga ku buryo bwihariye byigishwa mu Kiliziya byigishwa intama z'Imana? Murakoze cyane
Padi. Igihe cyagiye cyane, nawe ukubite wanzura kubera ko dushigaje umunota umwe nawe utageramo.
Nuko ubwo Kiliziya uko nayo igomba kuvurwa. Ubaridi n'ukunda kuvuga ati n'abapadiri barakomeretse, abakirisitu bagomba kuza kubasaba imbabazi kuko babahemukiye kwigisha abantu ukabona bahindutse ibirura. Ibyo rero Kiliziya nayo ifite icyo gikomere, nayo igomba kukivurwa. Kiliziya tuvuge ni iki se? Ni wa muryango wacu, n'imanza waciriwe n'amabuye bayiteye, ni iki cyo cyose? Urumva ko nayo yagize ingorane, ariko yagize akababaro ku buryo bubiri. Yapfushije abo ngabo bicaga abandi, burya nabo ni ukubapfusha. Irongera kwica abapfaga bose n'abana bayo. Aho ngaho rero urumva ndabigeranyije na wa mubyeyi upfusha abana, yapfushije impagari cyapfusha n'abapfa nyine babishe bara
Padi. Reka dusabe imbabazi David ko udashoboye kumusubiza ikibazo cya kabiri kubera rwose dushigaje udusogonda duke. Ngushimire cyane, nshimire n'abaje muri iki kiganiro cyose n'abagikurikiye. Mwese murakarama, mugira amahoro.
mwanda nyakumviriza ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda.